na kawasa ogenda kati ondeka nze
kati mukwano togamba nti ondeka nga balayira okundabirira togamba mumaso g'omusumba nti olibeera nange olubeera kati mukwano togamba nti ondeka nga gwewasuubiza okundabirira nolimba mumaso g'abakadde nti olibeera nange mpaka okufa ogenda
Chintu seko wanange chesa galiza mulala Ono yande sewo omukwano wembade na kawasa Omukwano kwenji muka gulebye Abana wenga loza mulala Nata kwati wajisa kukamba kwere werubya Nane wesonda omazo kwanjula omaze tembaka Katumu jala gamba genda
Katumu kwano togamba chondeka Kako alaira okunda bidida Togamba maso gomusumba Jolibela nange olubela Katumu kwano yogamba chondeka Kako asuliza okunda bidida Nolima kumaso gabakate Jolibela nange mpako kumba Ogenda
Womanyo kuyia kwa babuka Nova mchalo lupise chivuko Tandiso kukola obusento funa Nomula vane musima gana Oyogende kumbaga yena asima Newe lumyo lusi newe wola Omazo kwa jula omaze nebaka Kato mchala una agenda
Kati mukwano chogamba